Re le mogaba Democratic Alliance ka re masepala wa Letsemeng, re ngongoreile haholo ha ile mona ho appointuwe municipal manager maine e leng hore re a tseba hore track record ya hae ha ya loka hohang. Re a tseba hore ona a suspendwe ebile a chargewe ke ya driving under the influence e leng hore e le taba e leng hore ka hara ANC le bona ba ntse ba na le bothata ka yona. Mara re ngongoreha haholo hobane baahi ha ba na tshepo hore motho enwa ke motho a nepahetseng hore a ka etsa mosebetsi wa hae. Re le mokga wa Democratic Alliance ra ipiletsa hore ANC se ka sebedisa taba tsa bona tsa di-faction hore e be tsona tse laelang hore na ho etsahalang ka hara dimasepala. Re lebelletse hore basebeletsi ba masepala ke basebeletsi be leng hore ba hlompheha, ba tla sebeletsa setjhaba ka nnete. Ke ka hoo re ngolletseng ho speaker Mthukwane hore a etse bonnete ba hore process tsa appointa di tsamaya ka nepo, di appointa le batho ba e leng hore ba nepahetse ho etsa mosebetsi wa teng. Re tla ngola complain e leng hore e bohlokwa ho emisiwa COGTA ho etsa bonnete ba hore appointment ena e kgutlisetswa morao.